Kuwa kwa sababu ensonga nawera mulabi oyo wajja mwekuulira byonna bikoze ebibyo byamukafumira naye ate ekikulu ekonja gyamizaolimuku balantamye nze nekyagala kyaffe tulisi mukazi eri nkusa yajja kumpisaawo
www.djericom.com.